lock baba saskia. Ratiba yangu inanzia napo amkia. Naona toto shasinzia. I piss niki bao kidrop to location wana kutimbia. Wabi Google check brother. I pull up with my gang gang na pita kwa plan kula shada. Hurry at your own risk brother. Tamaliza hela awezi maliza ba mada yep. Boss ya pingwi hapa mimosh ni mingi tumesha force force. Slow time ya kubo kidingi na bila mtonyo hovimbi wejifungie kibidi. Tupisi utazila kwa macho kiwa broke au dindi.
Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Atuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Let's go join the blunt kabla ya kula. Na short vala grand to him late my medulla. Michongo naenda vula. Swag ni kemula. Louis V cap, Louis V kaptula. Sina ratiba kwani ratiba inasema nini? This boost dafanya matus na mapini. Na hizi kush ya kilini niki switch ya wazimi. Wazush kuwa wini na bidi ni push Lamborghini. Wauni tunafanya watoto na ruka fence. Wambio linzi wenu hawawezi kundefense. Niko tila lila VIP camp piski.
Tuna shangaa mpaka leo bado na share viki.
What? Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Kwa madiba meta mchongo tukonyeshi mshare mpaka mida. Habari mko wapi mara mnatoka sangapi? Maswali kafisa mida. Si unacheki maniga wamepoa kama wanajeshi shaji seti. Wana nashambulia na wana kaba full back. Hilo tambi foolish kwa mpopote kambi bro. Ngoma gandhi chombo isandi mpaka majogo. Oh no ratiba za kifo. Anzia mbezi kazi ya sinza zima kari yako. Chaka tuchaka na chombo bada jawaka. Ndo kwanza tungi na starter. Bebe tuisha kamata. Kwa ratiba tunatimba tu faster.
Toa nangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Matembeza mataki.
Toa ratiba.
Leo wapi?
Atuna ratiba.
Amko serious.
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Unatoka saa ngapi?
Toa ratiba.
Ola wanangu leo wapi?
Atuna ratiba.
Building, introducing myself.
Atuna ratiba.
Fudge, fudge.
Toa ratiba.
Bila.
Atuna ratiba.
Rapture. Bow.
Toa ratiba.
Mwakileo atuna ratiba.
Atuna ratiba.
Mwakile wana kwamba tuko zi.